akka multan hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasa aan keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf kan qophaa'edha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeerre qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Walgahiin idilee addunyaa dhimma qilleensa naannoo irratti xiyyeeffate magaala Gaalaaskoo keessatti taasifamaa ture. Walgahii kanarratti akkaataa qulqullina qilleensa naannoo qofa ittuu hin ta'in waa'een hirmaannaa dubartootaas ijoo ta'ee ture. Tigisti Gammee walgahii dhimma qilleensaa kanaan walqabate waa'ee walqixxummaa saalaa irratti waan deemaa ture gabaasa itti aanutti ilaalteetti.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torban maanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan isinii dhihaata. Qindeessanan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Tokkummaa mootummootaa konferensii biyyoota addunyaarra jiran hunda jechuun danda'amu walitti fidu. Haala qilleensa irratti mari'atu erga qopheessu jalqabee baranne waggaa 26ffaadha. Yaa'in Conference of the Parties yookaan immoo COP jedhamuudhaan beekamu kunan baranaa Iskootlaanditti gaggeeffamaati jira. Har'a xumurama. Qophii har'aa keessatti yaa'ii godhamaa jiru kanarratti hirmaannaan dubartootaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaayyoon bara 2014 erga lafa godhamee as baay'inni hirmaattotaa dabaleera. Rogeeyyiin akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaatii fi haqni qilleensa naannoo waan walqabatu. Konferensii COP26 baranaa irratti dubartoonni waltajjii argataniiru garuu ammas itti gaafatamni murtii waan gurguddaa dabarsuu warruma dhiiratiin qabamee jiraan jedhan. Saashaa Gaabzoon itti gaafatamtuu dhaabbata miti mootummaa Ecofeminist Women Engage in Common Future jedhamurraa'e.
At the beginning of the first week when we had the high level segment also with all the heads of state we had very few female heads of state, so the higher you get the fewer women decision makers. Still the participation is getting better thanks to the gender action.
Yeroo jalqaba torbanirra hooggantoota sadarkaa olaanoo as turan keessaa hooggantoonni dubartootaa muraasatu ture. Akkuma ol siqxeen lakkoofsi dubartootaa murtii dabarsanii xinnaachatii deema. Akkasis ta'ee hirmaannaa waliigalaa dabalaati jiraan jedhan Gaabizoon dhaabbanni isaanii dubartootni akka yaa'ii kanarratti hirmaatanii fi haasaa dhageechisan qarqaaru irratti hojjeta. Konferensuma kanarratti akkaataa fayyadama yeroo haasaaf kenname irratti dhiirotaa fi dubartoota hedduu adda addummaan jiraachuu sekretariyaatiin yaa'ii COP26 gabaaseera. Hirmaattonni gara harka walakkaa jechuunis parsantiin 50% dubartoota ta'anis dhiirotatu irra caalaa yeroo paanaaliin kennamu fayyadamaa jedha gabaasichi. Hundeessituun dhaabbata miti mootummaa dubartoota qarqaaruuf dhaabbate Gaabizoonis kanuma taajjaban.
Interesting how women and men are given speaking times or use their speaking slots, and we see that men are using more of their time so they will speak longer and you will also have more men.
Waan arginu dhiironni yeroo kennameef itti fayyadaman yeroo dheeraa saasaan dubartoota caalaa. Dubartoonni keessumattuu bakkawwan oomisha nyaataa keessatti hirmaannaa olaanaa qabanirraa jijjiirama qilleensatiif saaxilamoo waan ta'aniif bakka itti mariin godhamutti sagaleen isaanii dhagahamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan yaadachiisan. Gama Ardii Afrikaatii biyya Democratic Republic of Congo irraa daayireektariin hooggantuu dubartootaa Chuchungaa Mapunga Rosley balaawwan jijjiirama qilleensaatiin walqabatan dhufaniif dubartoonni akkaan saaxilamoodha jetti.
Les femmes, nous sommes plus les victimes aux effets des catastrophes climatiques parce que c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour cultiver, c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour
trouver quelque chose à manger. Dabbachuudha godhaman keessatti hoo hin hirmaanne wantichi duwwaa aan faayidaa hin qabne jedheen yaada. Sababni isaas beekumsi isaan qabeenya uumamaa kunuunsu irratti qabanii fi fidanii dhufan baay'ee barbaachisaa waan ta'ee fi jechuudha. Rogeettiin Mitz Tan jedhamtu biyeshitti bomboletin haman typhoon haiman jedamu bara kuma lamafi 13 rakkodi nagde fiden dubartoni akkamitti gara hoji salatti senuf akkadirqsifaman yaada chisudan iban je qumsa hala qillen sananno dubarto taratti akkamma
because of the climate impacts that happened and they couldn't bounce back, they couldn't adapt. In so many settings when you are in evacuation centers you are more prone to sexual harassment.
Bakabayetti yero namonni ifsifaman dubartoni hokkara salati ifsatilaman qulqullin iddowan sanis badada kanaf waye je qumsa jijjira maqillen sadufu yero hasofnu waye feminizmi waye walqittuma waye logisanyi waye kan hunda ufke saqabachu qaba jechudan gama jijjira maqillen satin haqa fiduda waan barbaach sanjetu tarresiti
climate crisis and so we have to dismantle that in order to achieve climate justice.
6000 cabeças de gado que significa 3
tokumma motumotas dimmu makana walqabate ibsabasen hirmaanna dubartootatiifi shamarrani mirkaneesun tattaafi akka addunyaa tijjira maqilleensa dura dhaabbachuuf godhamu mirkaneessudha faarumaan barbaachisaa jedhe hirmaannan kun gama hooggansa sadarkaa poolisii baasu akkasumas murtii dabarsuu irratti sadarkaa hawaasaa biyyaatiifi addunyaatti akka jiraatu waamicha dhiheessaniiru. Ota jahadar bankeessatti maxxansa namoonni Itoophiyaa laalchisee qopheessan 1902 oliratti tarkaaffii fudhachuusaa barreeffama kibxata darbe sadaasa sagal baaseen beeksiseera. Dhaabbanni maqaasaa meettatti dhiheenya jijjiirrate Facebookiin barreeffamoonni buufaman qajeelfama haasaa jibbiissaa dhorkuudhaaf ol kaawwaman an cabsee jedhee maxxansoota san keessaa harki 98 immoo odoo namoonni dhaabbatichaaf hin gabaasin ofuma addaan baafachuusaa ere. Oggaa lama dura Itoophiyaan biyyoota itti jeequmsi uumamuu danda'u jennee tilmaamne kanaafis qophii gochaa turreen jedhu dhaabbatichi yeroo ammaa afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa 4 jechuunis afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Amaaraatii fi afaan Somaalitiin wantoota namoonni maxxansan sakatta'uu haala isa dandeechisurra gahuu barreeffamni jalqaba 7 kanaarra ba'e kun in agarsiisa. Dabaluudhanis teeknoolojii haaraa jibbiinsa afaan Oromooti fi afaan Amaaraatiin barreeffaman addaan baasu uumeraa jedha dhaabbatichi. Akkuma beekamu Facebookiin haasaa jibbiinsa dabalatee suuraalee, viidiyoo akkasumas barreeffamoota adda addaa qajeelcha dhaabbatichaa cabsan maamiltoonni bakka itti riipoorti godhan jechuunis dhaabbaticha itti beeksisan qaba. Qophiin labataanarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Qophiiwwan keenya karaa feesbuukii facebook.com/voaoromo, tiwitariidha fi instagiraam irratti @voaafaanoromoo, yuutuub irratti immoo voaafaanoromoo jettanii hoonu barbaadan in argattan. Miidiyaalee hawaasummaa kanarratti nu hordofa laayikii gochuudhaan marsariitii keenya voa afaan oromoo irrattis akkasuma sagantaawwan keenya hunda tamsaasamaan waan maxxansinuuf sanis millachuu hin dagatina. Yaada qabdan nu barreessa. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Kan dhaggeeffataa jirtanu as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkina siyaasaa amma Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchise. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti ambaasaaddaroota kan turan ambaasaaddar Tiivoor Naajii fi ambaasaaddar Doonaald Buuts sababa rakkinichaatii fi fala isaa irratti dubbatanii turan. Marii dippiloomaatonni lammanee VOA waliin taasisan jaldhannee gammadaa hordoftoota qophii afaan Oromootii fi akka ittaanutti qindeessiteetti.
Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodi addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaniif pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buut itti fufanis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people and they are not the most receptive if you will to
lammiiwwan Itoophiyaa kan boonaniif ummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedha jedhan. kanarratti kan walii galan ambaasaaddar Tibor Naaj Gamasaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuu fi furmaanni jiru jedhan.
Solutions going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys, all extremely capable.
Furmaanni kan argamuu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa kan qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu adda addummaa kamiyyuu fiduu kan danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhihaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane kan ibsan ambaasaaddar Naaj Chaayinaa fi biyyootii giddu galeessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaaddaroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedha jedhan ambaasaaddar Naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth, but in Ethiopia
gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Switzerland bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kan daranaan meesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti kan jedhan ambaasaaddar Buut sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so what Ethiopians need to do is they really need to, again, go back to the drawing board.
Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan gama kaaneen. Sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture kan jedhan ambaasaaddar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and
Eritrean haalo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba uummata Tigraayii fi lammiiwwan Eritrea kanneen biyya ofii keessaa dhiyeessuun mooraa baqataa Tigraayii keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eritrea kan gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete. Yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii kan jedhan ambaasaaddar Buut qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen. Rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee hegeree isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheqoyyee gabaastee jirti.
Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa sochiin talaallii COVID-19 bal'inaan kennuu Itoophiyaa keessatti jalqabameera. Sochii kanaan naannoo sabaa fi sablammii kibbaa keessatti 71 keessatti lammiilee naannichaa 1,000,000 walakkaa talaaluudhaaf karoorfameera. Tsahaay Daamxoo gabaasa kanarratti qopheessite qabdi.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti tatamsaina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasifamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota 15 itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
Baahunu sa'aat hunda hagar ahunii saxxanoo 5.1 million doozi.
Yeroo ammaa akka biyyaatti. Kan hanga yoonaa kennine doozii 1,500,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii 1,800,000 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii 1,900,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophii jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamichin taasisa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa sadiitu kennamaa ture. Astiraazeenikaa, Joonsan & Joonsanii fi Siinoofaarm yoo ta'u gosni alfaffaan Faayizar jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan.
Leelaawwan kurati saxxanaa tafanaaqqalu maabarsabochaachin.
Kan biraa kan nuti xiyyeeffannootti kennine kutaalee hawaasa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaatotaa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona 3 fi 170,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamuu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hogganaan biiroo fayyaa fi hogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Mannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jiraniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Sahayii Daamtoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaati. Torban lamaan dura as Washington DC keessatti paartileen siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaatiin morman sagalee hariiroo waliin hojjechuu irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltee kanarratti hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el televizyiinii naannoo Tigraay waliin haasaa godhan keessatti waan jedhan qabu. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Bubisheet Mulaat haasaa Dr. Dabratsiyoon irratti yaada kennan qabu. Gabaasni itti aanee dhiyaatu dhimma kana irratti waan jedhu qaba. Torban lamaan dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin mormanu irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiruu ilaalchisee hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
ጠላት ሲፈርስ ቀጣይ ምን ይሁን የሚለው ነገርም ብዙ ውይይቶችም ስለሚያስፈልጉ እንደዚህ አይነት የሽግግር መንግስት ያስፈልገናል እንዳልኩት ስሙ ኋላ ትልደረ
ዲኒ ጋፈ ዲጋሙ ኢኒ ኢቲአኑ maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
ከኦኤልኤ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስምነት ካደረግን በኋላ ሌሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አመራር ናቸው እና ለዚህ አይነት ድርጅቶች እኮ አሉ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይህን ጠላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነትም በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ። ለዚህ ለምን
ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊኒ ወሊገልቴ እርጋ ኡብኔ ቦዳ አብሌም ቢሮ ዱፉጀል ቀበን ኦጋንቶታ ጋሬ ሄብሪ ኢትዮጵያ ጀዳሙ ኑጋፈተን ጋሬዋን እስኒ ወጂኒ ናበተኒ ቅንዳኒ ዲና ከናፊጡ በርባደን ጅሩ ነጋዳን ኢስታኡ ወራራን እስኒ ወጂን ወሬን ፍጡ በርባደን ጅሩ ከናፉ ማሊፊ ወንቲ ኩን ሄኑ ማምኔ ጀዳኒ ኑጋፈተን ዳበኒን ሁምኔ ዳበኒን ውቅልቺነ ሂንጅሩ ጋሬኒ ሳኒ ሂምቤክ ወሬን ሶቺ ሂደኖ ከሰጅራኑሲ ጅሩ ጀዳን ዶክተር ደብደጽዮን ዋኤ ሞቱማ አማ አንጎረ ጅሩ ቡሰኒ ሙርቶት ዲኤሱ ዋኤ በኛ ጋፈቹ ዋኤ ህሬ ኦፊ ኦፊ ሙርቴፈቹ ዮኪን ሪፈረንደም ከንካሰን ዶክተር ደብረጽዮን ከራወል ለቢንሰ ከና መሪድ አንሂኩ ሀጢፓቱ መሌ አማዩ ጨራን አከጅሩ ዱበተኒሩ ፕሬዚዳንቲ ናይጄሪያ ዱራኒ ኦበሳንጆ ወሊኒሲ ዱበቹ ኢሳኒ ሂማኒሩ ሀሳ ዶክተር ደብረጽዮን ከነረቲ ነሞታን ያደከነን ኬሳ ኦጌሳፊ ጎርሳ ሴራ ከንታአኒ ኦቦ ውብሸት ሙላት መሪ ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ ኤደን ገረሞ ወሊን ታሴተን ረቲ ያደከነኒን ሀለየሮ ኢትዮጵያን መከሰ ይርቱ ወልቀበቴ ሚዲያሌም ቢያ አላፊ ሞርሚቶኒ ቢያቲ ዲጉዳፊ ቅንዶ ኢማኒ ኦሎላገጌ ሳጅሩ ጀደኒሩ እትፉፉ ዳኒሲ ዋኤ ማሪነጋ ረቲ ያደ ኢትያኑ ከነኒሩ
መከላከያ ሰራዊት ላይ ወይም ሌሎ አላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ተፈጽሞ መከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ እንደዚህ አይነት ወንጀል ከተፈጸመ
ኡምና ኢትሰብያ ጃርሚያ መለቶ ብርመዱማ ብያ ተይረቲ ተርካንፊ ሳልፈቺሳ ተይፉደተኒ ራያ ወራና ዲጉዳፊ ከራፈጎ እርገዴማኒ ቦዳ እርገያከራወተኒ ቦዳ ማሪገጌስና ቴኝ ሃሶፍ ነጀቹን ሴራፊ ስርናን ቢተሙ ዲዱ ደጀዳኒ ዋኤ ፈዲ ረክኒቸ ከራ ማሪቲን ሂኩ ኢረቲ ኮሚ ቀበኒ ዱበተኒሩ ሃሳ ዶክተር ደብረጽዮን ታሲሰኒ ቃማሎላ ኦሎላ ሎለ ቆርቀልቢ አከታይ ካን ደበናኒ ዱበተኒ ኦቦብሸት እቲአን ሱዳኒሲ አከነጀዳን
እና ያገር ባለቤት አለው ማንንም ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚለውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በስነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር
አለ። ብይኩኒ ሴና ቀብድ አባ ቀብድ እኙ ዩለፋ ካኤ ብይ አላታኤ ኦሎላ ኦዴ ፈኖፊ ኦሎላ ቆርቀልቢቲኒ ቢየዲ ገምቱሚቲ ጀዳን ዋኤ ማሪፊ አራራ ኢላልቺሴ አባነ ለንጋ ፌደራላ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ ዲኤኛ ከና ኢብሰከነን ኬሰቲ ሞቱማ ዳፊ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱቲ ማሪጀል ቀቡዳፊ ዮጥናቴ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ናኖሌ አማራፊ አፋር ኬሳ በከውን ኡምናን ቀበቴ ገለክሴ በውቀበጀቹ ኢሳኒ ቪኦኤን ገባሱኒሳ ንያደተም ሱዳን ከሰቲ ሞርሚን ደግርቶኒ ዲሞክራሲ ሞቱምዋለል ቶዳ ቢየቲ ቀበተ ኢረቲ ታሲሰን ቶርባን ከነሲ እትፉፈቱሪ ሂደቶኒ ሞቱማ ሞርሚቶ ተረቲ ዱካሰበኑ ዳኒ ነሞኒ ዱአንጅሩ ከመዳኒሲ ሄዱዳ ጃልለነን ዲሞከነረቲ ገባሰቀብቲ
ናሞኒ ሻን ካናጄ ፈማን መጋላ ካርቱሚብ ኦምዱርማን ከሰቲ ተኡ ከዱበት ኮሬን ዶክተሮ ተሱዳን አፉር ረሳሳን ተኮሞ ጋዘሚን ማንሱን ተኡ ኢፍሴጅራ ከነን ብሮ ሄዱን ከመዳን አከጅራን ሳንኬሳስ ረሳሳን ከሩኩተማን አከጅራን ጋሬን ዶክተሮ ተብየቲ ኢፍሴጅራ ሂርማቶ ተሂሪ ራኬሳ ተኮ ከታን ካሊ ጁማ ከጀራኒት
ابرهان احتل الثوره انقلب على الشغل المدني وهو اسم امبارح في القنوات العالميه بيقولوا ما بيضربوا الحاجه السنيه
وجنان فون قلت موت ما جغي فميكا تورن جنرال عبد الفتاح برهان والراكس بيتي انغور رادرباني سيفيلوتس جنات ديسان كالي سودو ونا دنيان ايسان الهندارتي كانن كارانا غانهريراني مورميد اغيسان درهين ابنو جچا تورن ታንጀሬን ካናሩኩቲ ካብራ ሂንጅሩ ኡመኒ ዳንዲ ለረሂሪሩሳፍ ጋዛ ሚማን ሱኑ ሚዳን ዳጋ ከደርበት ሂንጅሩ ነምኒ ዋኒ ሳንጋፈተ ሲንቀቡ ኢቱ ዳንዲ ለረዴ ማጅረኒ ጋዛ ሚማን ሱን ሚዳን መለጀዴ ቆንዳሊ ኦላናን ካንወራና ቢየቲ ጀነራል አብዱል ፈታ ቡርሃን ሆገና ቃመጨውም ሳካ ቢየቲ ቡልቹ ጎቹን እገኦፍ ሙደኒ ውያለ መቦዳ ሞርሚን ሰንበተ ደርቤ ኩን ጋጌፋሜ warra hiriire keessa Wigdan Abbas.
أنا بالنسبة لي ده مجلس ما شرعي وده قرار أحادي اتخذ البرهان براو ونحن كشعب ما راضين عنه لأنه الآلية بتاعت اختيار
أنا دي من مري أما كن سيرك أبي سميتي كن مرتي برهان أفاسا مرتي سيرا أكا أمتا تنو تغمدو مجي سبب إنساس أكاتا اتنى مسيسو تسافلة تنبيكنو أفاسا مرتي سي جرانير هريري مليان پرسن جرموفي Sochii demokraatawaa deeggaru kun onkoloolee 25 waraanni mootummaa siviilotaa eegagara galchee kaasee gaggeeffamaa jira. Mohaammed Ahmed warra hiriira mormii bahe keessaa yoo ta'u akka inni jedhutti.
Tacarradna leeqamee kateer tol yaani taariikhna alfaadda. يوم الانقلاب احنا كان اقتحموا الداخليه بتاعتنا في جامعه الخرطوم الوسط
ويا قلت جاجي فمي في سينا كينيا كيرو غبابا كان كيسد هدونو حچوچان كوتا تشيته يو كان دورمي كينيا كان يونيفرسيتي كارتون كيسا چفسني سينان نودررن نوجيقان درغغوني هنامنو اوبسان ديما عبدين كوتان هانغا كايون وراكس كانا في طام بهوتتي توكما موتو موتا في دكتورون السودان كجدنيت qaamonni nageenyaa humna hammaa bahe gargaaramuu isaaniin kan ka'e yoo xiqqaate hiriirtoonni 14 ajjeefamaniiru. Erga bara 2019 mormii jabaan gaggeeffame Omar al-Bashir aangoorraa darbe as deemsa jalqabamee ture san fonqolchi mootummaa amma gaggeeffame kun duubatti deebisaa sodaa jedhu jira. Namoonni kuma hedduun kanneen hiriira mormii keessatti hirmaatan siviiloonni biyyattii to'achuu qabu gaaffii jedhu qaban.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataa saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati qophii boriitiin walitti deebina